mwisho na mwisho usiende mbali. Ina kirefu na mawimbe. Uvumilivu ndo msingi. Ni muda sasa wa kukubali kwamba mapenzi ni ya wawili. Inakupasa uwe mkweli, asigeuke kuwa shubiri.
Drive me insane, mini wako ni komeshe. I like for everybody to see, so tuoneshe. Where you be loving me, tuakomeshe. I don't need nobody else. Unakimbiza yangu time and my mind, oh yes. Wenda yangu business. Na vile you be run on my mind, oh yes. Vile we be close, pair kama pacha. I like to be close, nikumbatie pacha. It's deeper than words, machotaka utapata. Love and respect, vyote utapata. Yeah.